tari jito ibi kwelele na majeja Aba saza na la kechuru Batambu tegi tuari Vashigiki ya renisi Iwuri ronye kwanda Bitegu ya kurwanya Mwenye jito gaunga Kivera mori gakondo yetu Mazo wabjegi Vashinjira ngabandi Misangu ifuki virori Vitaye maze Babjari
kije bakunze ba radio itahuka uyu munsi ni ku cyumweru tariki ya 29 z'ukwa 10 2023 tukaba tubifuriza ibihe byiza tukaba dutangira ikiganiro cyacu dukereho gatoya mutwihanganire ya hanyuma ntabwo ndi genyine ndi Mbaduko Bernardin ni we uri kubavugisha nkaba ndi kumwe n'umufandimwe Jean Bosco Ngarama turi gufatanya iki kiganiro kigufi ntabwo turatinda nkaba nanamubwira ngo arabasuhuze hanyuma tugitangire ikiganiro murakoze
arakoze cyane umuvandimwe Mbaduko kuba amaye umwanya kugira ngo nsuhuze abanyarwanda muri rusange abakunzi ba radio itahuka ndetse ndavuga ababikurikiye indirect kimwe n'abazabikurikira mu minsi iri imbere kandi ngira ngo nsuhuze n'abagenzi banjye nyine dufatikanisha ikiganiro hariwe hari n'abari kuri technique nkaba rero numva kandi ntekereza ko ikiganiro kiri bugende neza murakoze cyane bwa Mbaduko
urakoze cyane ubwo ndasuhuza n'abandi bose badukurikiye cyane cyane suhuza n'uri kuri technique bwana Steven na Serge ubicuyugira hafi kandi nkamamutsa n'abandi bose baduteze amatwi natinze rero reka tujye ku ngingo yacu ya mbere iravuga ngo ni inkuru yo mu gihe yasohotse mu gihe bapostinze ntabwo ari inkuru ndende ahubwo ni inkuru ngufi yabashyize kuri inkuru kuri mbuga nkoranyambaga ubuyobozi bw'ibitaro bwa Kirehe bwatangaje ko nibura buri kwezi bwakira abaturage barenga 2,200 baba bivuza uburwayi bwo mu mutwe buterwa n'ubukene ndetse n'amakimbirane yo mu rugo iyi nkuru rero ikaba yaranditswe n'ikinyamakuru cya leta kibogamye kuri leta cyane ikaba yerekana ko bidasubirwaho ko ishimangira yuko ubukene buri mu gihugu ndetse buriya ntara ya hariya cyangwa muri kare karere ka hariya ubundi hagombye kuba hari iterambere rikomeye kurusha wenda handi kubera ko niho abantu b'inyagatsiko benshi bafite ibintu byabo bikaba rero biteye agahinda biteye n'akababaro kubona muri uyu mwaka wa 2023 hari inkuru nk'izo ngizo zitangazwa n'ibinyamakuru bya leta kuko abandi bavuze muziko bavuga ngo ni guharabika ngo ni kugira ishyari ni ugusebya igihugu ni kudakunda igihugu ariko inkuru hari ibintu umuntu adashobora guhisha nyine kubera yuko byigaragaza bikaba rero bintu bibabaje cyane bikaba biteye agahinda cyane kubera ko muri iki gihe tugezemo ntabwo byakuba bimeze kuriya, kuko u Rwanda abayobozi b'u Rwanda bavuga ko u Rwanda rwakataje ruteye imbere cyane, ariko si kwemeza. Muvandimwe rero Jean Bosco, urabivugaho iki?
Murakoze cyane muvandimwe Mbaduko. Koko nibyo ibitangazwa na bira binyamakuru byo muri bya Kigali byo mu gatsiko. Ikiza nyine kirimo nuko amakuru baduhereza abari amakuru rimwe na rimwe afatika ariko anavuguruzanya ku mibare bagenda batanga no ku makuru bagenda batangaza. Ibyo ndabivuga mpereye ko iyo urebye muri kino gihe nka biriya bandika bavuga bati muri biriya mbese bavuga ibyabonetse cyangwa amakuru yavuye muri biriya bitaro agaragaza yuko abantu bakiriye bafite indwara zo mu mutwe barenga 2000 nagahomeramunwa ni ibintu biteye ubwoba. Aha rero ikintu cya mbere kuri rankuru bavuga nuko impamvu nyamukuru ari ubukene. Tukira aha ngaha ndagira ngo iyi nkuru tuyihuze ibyo byatangajwe mu kinyamakuru igihe ni kinyamakuru cy'agatsiko, ndagira ngo tubihuze nabwo n'ibyasohotse muri iki kinyamakuru cyitwa Kigali Today byasohotse ku itariki 27 ubwo no kuvuga ko hari ejo bundi ni ku munsi wo kuwa gatanu, ifite umutwe uvuga ngo imibereho y'abanyarwanda yarahindutse mu myaka 20 ishize. Ibyo biratangazwa na Nyirasafari Esperance, univisi perezida reka nkomeze ndafata paragraph ebyiri gusa. Baravuga visi perezida wa Sena y'u Rwanda madamu Nyirasafari Esperance yagaragaje ko ibarura rusange ry'abaturage n'imiturire riherutse gukorwa ryerekanye ko umuvuduko w'iterambere u Rwanda rwagezeho mu myaka 20 ishize byagize uruhare mu iterambere ry'imibereho myiza y'abanyarwanda. Ibi Nyirasafari Esperance yabigarutseho kuwa 4 tariki ya 26 Ukwakira ubwo yagizaga ijambo mu ifungurwa ry'inama y'147 y'ihuriro mpuzamahanga ry'inteko zishinga amategeko IPU iri kubera i Rwanda muri Angola. Reka mpagararira ahangaha. Mu by'ukuri niba habayeho uyu umuyobozi w'inteko ishinga amategeko ni vice perezida Esperance Nyirasafari, niba atangaje ko mu myaka 20 ishize habayeho umuvuduko mu bijyanye n'iterambere, ni ukuvuga ko iyo bavuze iterambere icya mbere turebaho nuko ishingiro ry'iterambere ry'igihugu ni umuturage niwe wa mbere. Umuturage abayeho gute? Bavuze iterambere umuturage abayeho gute? Umuturage abana bariga, ubuzima, imibereho myiza y'uwo muturage ihagaze gute muri icyo gihugu? Aha rero we aremeza ko mu myaka 20 byazamutse cyane ko abaturage b'u Rwanda babayeho neza muri iriya nama mpuzamahanga. Noneho bakongera bakagaruka ku gihe bakatangaza kandi ikinyamakuru kinyuzwamo inyengabitekerezo ya leta bakagaruka bakavuga bati muri iyi minsi mikeya itambutse ndumva baravuze mu gihe kitarenze mu mwaka cyangwa igihe kingana iki, bavuga ngo ubuyobozi bw'ibitaro bwa Kirehe bwatangaje ko nibura mu kwezi kukwakira abaturage barenga 2200 baza kwivuza indwara zo mu mutwe. Kirehe ni akarere kamwe abaturage 2200 mu kwezi kumwe. Bavandimwe, ibyo ni ibitaro biba bigizwe biri wenda bishobora guhurirwaho n'uturere tubiri, nibyo nemera muri kino gihe. Noneho hasigaye uturere 28 ko mu Rwanda hari uturere 30. Ni ukuvuga ko iyi ni eshantiyo ku bitaro bimwe, kandi hari za hopitali ibitaro tubivuga mu rurimi rundi nibyo bakunze kumenyera abaturage, ibitaro ni hopitali ni nyinshi mu gihugu. None uramutse ufashe kuri CH bakatanga imibare wasangara imibare ingana gute? Abaturage abana rero bakadutangariza ibi ku inkuru niwe nasohotse mbere berekana ko abantu barenga 2200 baza kwivuza ko ibibazo indwara zo mu mutwe zikomoka ku bukene. Uyu we azanye imyaka 20 kwishize iterambere ryariyongereye ari kubitangaza mu nama mpuzamahanga. Ubyumva rero uri muri iriya nama wahita yumva ati u Rwanda ni igihugu cyateye imbere, ni igihugu gifite umujyi urimo isuku, nta bakene babamo, ni abantu ba VIP ibintu byose, ariko batabanje kujya kureba hehe, batabanje kujya kureba mu giturage. Noneho ngarutse kuri ya nkuru rero icyo nashaka kugaragaza ni uko hano harimo contradiction, ikintu cyo kwivuguruza uvuga ko wateye imbere abandi bati indwara zo mu mutwe zituruka ku bukene. Ubwo bukene buva hehe nibuvuga ko wateye imbere? Reka nongere nkore reference rero ku makuru maranye igihe nabwo mu mwaka w'2022 ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima cyatangaje ko icyo gihe abantu bagera kuri 20% babaga barwaye bagendanaga indwara zo mu mutwe. Ni inkuru nasomye nakunze no kuvugaho cyane no mu biganiro bitandukanye. uyu mwaka nawo uretse ibi ngibi ubushize nabwo hari ibindi bigani hari yindi nkuru nabonye nawe yatanzwe n'umuntu umwe mu bakora muri cya kigo kikuru cy'igihugu gishinzwe iby'ubuzima sinibuka neza izina naho yavugaga ko abantu barenga 20% bagenda n'indwara zo mu mutwe umuntu akibaza ati izo ndwara zo mu mutwe zituruka kuki ariko we yitangiye igisubizo yavuze ko imibereho imibanire yo mu ngo ubukene ibura ry'akazi cyane cyane cyo yagarutse yensisitaho yavugaga ibura ry'akazi akavuga n'ibibazo byo mu ngo ariko ibura ry'akazi riganisha ku bukene ubu rero uyu munsi wa none naho turiho bari kuvuga bati ikibazo cy'ubukene aho rero bose urebye niho baza bagwisha ubukene bwa buturuka kuki ubukene bwa buturuka kuki mu gihugu cy'u Rwanda ku buryo buza kuza bugateza n'ikibazo cy'uko abantu bagira indwara zo mu mutwe uwo muri iyo nkuru nasomye basobanuraga yuko ibura ry'akazi yego riteza ubukene ariko hari n'ingaruka zituruka kuri buriya bukene harimo ubwigunge no guhora umuntu atekereza ejo nzamera ate akaba iyo byamukwegera indwara zimwe na zimwe bikamuzanira za ndwara zo mu mutwe harimo za zindi za stress hano muri bino bihugu tubamo bazita stress hazamo za hypertension hazamo zira ndwara zindi za hypotension hazamo indwara za diabete mbese ugasanga umuntu yarakoraniweho n'indwara ariko ziturutse ku bibazo bwiwe yigendanira mu mutwe niba rero bigeze uyu munsi wa none ko muri kira kinyamakuru cya leta bandika yuko bandika kandi bagahamya yuko ikibazo cy'ubukene cyo giteje indwara zo mu mutwe murumva uko urugendo tugifite ari rurerure niba uriya vice president w'inteko agenda akabeshya ku Rwanda rwateye imbere mu gihe abaturage barimo bashira mu gihe umuturage kugira ngo arye umuturage w'umunyarwanda kugira ngo arye ari ikibazo kuko urebye revenue y'umuturage kuri uyu munsi wa none n'amafaranga make cyane wareba n'igiciro ku isoko uko bihagaze ni ikintu gikomeye ni ibintu bikabije ku buryo ahubwo niyo ndi kuganira n'abantu bo mu Rwanda ni wacu dufite imiryango inshuti n'abavandimwe mba numva kubaho babiriyeho bajyaga bavuga kenshi ngo umuntu abayeho kuri tangente no kubaho ku mahirwe nagiye mbona tu video umuntu akavuga ati mbonye ibiryo nakira nimba tuvuga wenda cyangwa se tukabona bari abashobora kugerwaho n'amaradiyo mu mugi abantu bo mu giturage iyo kureba abasaza b'abakecuru ibimuga abandi bafite intege nkeya batagira amasambu yo guhinga kubera impamvu bayabatse cyangwa se nta nayo barasanzwe bafite abo ngabo wavuga uti babayeho gute ese nimba baba muri iyo kondisiyo zimeze gutyo z'ubukene ziganisha ku rwego rw'uko bagira n'ibibazo byo mu mutwe uwavuga ngo umwana bazabyara we azavuka ameze gute ese ni wa mwana uramudamu nyirasafari avuga ngo Rwanda rwateye imbere mu myaka 20 aho abana bari kuvuka ku uyu munsi wa none twaba turi kuvuga yuko ari babana koko bafite ubushobozi kuko bashobora kuzaba ari abantu batekerereza igihugu mu myaka iri imbere cyangwa kugiteza imbere aho niki kibazo kiri ariko naho bajye bareka gukabya nimba avuga ibyo yibagiza uko bajya mu nama bakavuga ati hari abana bagwingiye uhavuga ate ko wateye imbere ufite abana bagwingiye ntabwo bishoboka mu byukuri harimo gutekenika ariko hakaba n'umuho bo babyita gutekenika nyine birabyo guhimba imibare ariko hakabaho no kubeshya ukarenza cya kindi cya Semuhanuka bajyaga batwigisha ngira aha rero nagiraga ngo mvuge yuko mu kera ngiye nakoze mu bintu byo muri asenyoma mu bwarimo hari umwarimu hari kimwe mu kigo cy'amashuri ni mu myaka y'1983 cyari gifite umuyobozi witwaga ba Maître de Zone kera niko babitaga yaragiye afata abanyeshuri bo ku kigo cye bose arabakota bakote bone bose barabarimo nka 10 nabangahe ajyana zijyana kwa inspector ngo zisinye azigejejeyo ngicyo gihe nigaga muri primaire ariko nari muto nuko nabibwiye n'abantu babibayemo abigejeje inspector amwazisega abarimo bose ko babonye kote bone aramubwira ati nta kigenda ntabwo bigisha neza aramubwira ati taha uzaza gufata kote zawe nyuma ni ya mapapuro zishimwe bahereza buri mwarimu buri mwaka nawe yamukose kote bone agarutse amwana byandikaho muri observation aramubwira ati rero nabonye abarimu bose badashoboye akazi bora bahaye kote bone nawe ndaguhaye kote bone nyine nabonye uko ntabyo ushoboye ntacyo ushoboye gukosora icyo ushaka kuvuga ibyo bintu rero isomo byampaye ni irihe ni ukuvuga ko niba mu Rwanda buri mwaka duhora mu bintu dubye muri negatif kubeshya gutekenika n'ibindi ibyo byagombye kuba bihabwa abayobozi bakuru b'igihugu ntabwo biza kugaruka ku baturage, kuko buri gihe iyo bibayeho ubona ko Perezida wa Repubulika ubwiwe abigarura ku baturage akavuga ngo nono ku bayobozi bo nzego zo hasi avuga ko aribo bagize amakosa cyane, ko kuva muri 1994 Rukatire ku itariki enye z'ukwa karindwi ukiri mu mwanya yari arimo cyangwa ukiri mu mwanya warari yari arimo ni Perezida Kagame, nta wundi muntu urimo mu Rwanda, niwe umaze biriya myaka abandi bose yarabahinduye bajya bahindurirwa bakajya ahandi, ariko niwe ukiri ku mwanya yari ariho. Rero kera bajyaga bo hari ibintu muri FPR bajya bitwaza ngo nta usimbuza ikipe itsinda, ariko si ikipe itsinda biterwa n'uwayevariwe, gutsinda biterwa n'uwaguhaye amanota. Amanota rero ushobora, hari n'abayiha ushobora kwiha amanota ukavuga ko watsinze ariko mu by'ukuri utatsinze, uwevariwa niwe utanga na za observation. Rero tukira aha ngaha nagiraga mvuge ko muri kiriya kijyanye nuko abanyarwanda bivunza indwara zo mu mutwe, nagiraga ngo mbwire abakurikiye ikiganiro ko nkunda gukurikira amakuru yo mu Rwanda, dufite nabivuze dufite inshuti nyinshi, dufite abanyarwanda benshi, abavandimwe, imiryango, ariko ikigaragara nuko urebye ubuzima mu Rwanda bayo kuri uyu munsi wa none ari bimwe zimwe mu ndwara zitangiye no kugaragara, njya tujya twibaza abantu cyangwa se abantu bibaza bakavuga ati biko bitabagaho kera bijeho bitewe n'iki, bije bitewe nyine n'izi mpamvu abaganga basobanuye notama harimo ndavuga mvuga icyangwa ugune nkunze gutanga urugero kuko ni iwacu nakuze menye ubwenge sinigeze numva umuntu urwaye diabete, cyo gukora mu gace k'iwacu hari umuntu wigeze bavuga ngo arayirwaye ugaya banavuga ngo yewe ngo ajye yinywera urwagwa rushaje ngo nirwo bamutegetse ngo rutari mu isukari ngo akirinda n'ibintu birimo isukari, aho je kompora wenda n'ibyo abaganga bari bamubwiye sinabitinda ko sinzi n'ibyo ikiganga, ariko wenda n'ibyo numvaga ngira umwana ntabwo ndi kuvuga ari ko ari reality, ariko ku munsi wa none wumva nko nkaho mvuka cyangwa mu muryango wanjye abantu benshi njye numva barwaye hypertension, abantu benshi njye numva barwaye ama diabete, yewe hadukiyeho na kanseri wenda sindi n'umuganga wenda n'abaganga bazatubwira bazadusobanurira bazumva iki kiganiro, ariko mu by'ukuri ubona ko hari indwara z'ibyaduka zitari zisanzwe ariko zisigaye zigaragaza ku uyu munsi wa none. Uyu munsi niho ngiye najya nabona ukuri nk'uko abashinzwe ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima babisobanura, bavuga ko izi ndwara nyinshi zituruka ku bukene ari ingaruka mbese z'ubukene, bityo rero bo nkaba ntizimye mu ijambo nagarukira aha ngaha, ariko mu by'ukuri ikigaragara ni uko hari mu gihugu ubukene abaturage bafite ahanini babutejwe na leta, iyo urebye uburyo basenyeye nk'abantu muri biriya bita ngo ni amanegeka, kuko ahantu hose bafite inyungu bahita amanegeka, ahubwo nyuma igitangaje no kubona amatangazo bavuga ngo ahangaha ngo rwiyemezamirizo muzaza kuhakora niwe uzabishyura, ukibaza uburyo wimura umuntu mu manegeka noneho ukazahazana undi purita umushoramari, ukazana umushoramari azaza gushora iyihe mari se aho hantu w'amanegeka kandi hamaze deja kwitwa amanegeka. ni ikibazo gikomeye. Aha rero ni nko muri ibyo bintu bijyanye no kwitahana amanegeka, ni hamwe mu bimenyetso byagiye bigaragara ko abaturage mu by'ukuri babayeho nabi bakimurwa cyangwa bakabuzwa uburyo bakazerera, hari uburyo abaturage bari bisanganiye amasambu yabo, abaturage bavuga ati agasambu kanjye nahinga ibishyimbo ibijumba n'ibigori aba ari byo ndya, umwana najya ku ishuri abona icyarya, cyangwa se karima kangeza akagurisha umuvandimwe umwana yatsinze yagiye ku ishuri abari ko kamfasha urutoki rwanjye umuceri wanjye n'ibindi haherewe ku mitungo abanyarwanda bari bafite. Ubu rero abantu bayoboye igihugu barabivuruguse aho bafite inyungu bahita amanegeka bakirukana abaturage bakabakuramo ibishanga amasambu bayambuye abaturage, ndetse bashyizeho n'amategeko avuga ko ubutaka atari ubw'umuturage ari ubwa leta. Iyo leta rero yabayeho nyuma y'uko umuturage abaho kandi ubutaka ari gakondo, nabyo bigatera kwibaza ari byo by'ibyo byose ngiyewe ku giti cyanjye mbona ko aribyo biza byihuriza byirunda ku munyarwanda, noneho wa munyarwanda akajya prezidanta do ubukene bwo burizana automatique ubwo burenganzira bwose umuntu yabwambuwe, noneho akaba aribyo biza no kugira ibibazo ugasanga bidevelopa nyine nka zira ndwara bavuze nk'uko abaganga babyemeje. Murakoze reka mpagarariye aho ngaho.
Urakoze cyane. Nanjye nshobora kugira akantu nongeraho nubwo byose hafi ya byose wabivuze. Cya mbere ni uko kuko biriya bintu Madame Esperance Nyirasafari ngo vice presidente wa Sena yavugiye i Rwanda ni bya bindi bamenyereye byo guhora buri teka bigaragaza neza, ariko mu gihugu mu baturage rubanda ruseseka atariko biteye atariko bimeze na gatoya. kuva FPR yafata ubutegetsi izo nzira barazikoresheje cyane zo gukora marketing cyane yo kwerekana ku Rwanda buri teka ruhora ruri imbere cyane ariko mu byukuri atari ko bimeze na gatoya ahubwo kena kintu unitegeje neza usanga rusubira inyuma ku baturage rero kuri abaturage barwaye indwara zo mu mutwe byo nagashya kuri njyewe ku bukene bwari buhari nakubwiyongereye byo biragaragara cyane urugero simple natanga rworoheje nuko muri iyi minsi muri uyu mwaka watangiye abantu bansaba bashimitse bavuga bati wo kabyarawe gira icyo ukora wa amadorari 20 wa amadorari 30 gira icyo unyorereza kuko ubukene bumereye nabi abana ntibashobora kujya kwiga bakeneye byibuze igikoma nta bantu ntibashobora kwivuza ukuntu basaba maze igihe kinini cyane n'umuntu ingerana relation n'abanyarwanda bari mu gihugu kuva wena nazaye no mu Burayi ariko ibyatangiye kuba muri uyu mwaka nagahuma munwa ntabwo bakigira isoni zo gusabiriza aho babonye telefone yanjye sinzi uko bayishimuta bagahita bandika bati gira icyo udufashaho ukuntu basabiriza biteye agahinda biteye nishavu nyinshi cyane kuko nta ndababwira nako kwirwa amasubiza no guta igihe iyo bishobotse wenda bake cyane nibo ushobora gufasha byumvikane n'ubushobozi bwanjye nabwo ni bukeya ariko nyine ukuntu basabiriza byo biteye agahinda icyo ni kimwe ikindi zira ndwara zo mu mutwe nge ntabwo nabyumvise neza narinzi ko wenda zatewe no guhamuka kubera ibyabaye muri 94 kubera genocide ariko ntabwo ariko bimeze abo ngabo barukwabo ahubwo ibyo byo guhamuka nkuko Jean Bosco amaze kubivuga neza ni ukubera nyine ubukene ubwo bukene no bwagiye no mu mutwe biterwa n'iki kubera kubura ejo hazaza kubura icyizere kubura aho ufunda imitwe kubura icyo wakora na kimwe kuko iyo ugiye gusaba akazi cyangwa ugiye gushaka kwihangira n'akazi ntibishoboka kubera ko hose hose barahatangatanze abo mu gatsiko barabifite barabifashe byose ubukire bwose barabwikubira ibyiza byose barabyikubira akazi barakikubira amasambu barayikubira guhinga barabyikubira no gusarura nabyo ntibishoboka kuko ugomba gusarura ubahereza n'ibindi byose hamwe ugasanga agatsiko kafashe igihugu bugwate noneho umuturage aho kugira ngo biri ababeshya ngo umuturage ku isonga ntabwo ibyo na gatoya ahubwo umuturage nuko bagomba kumunyunyuza yashaka gapfa yashaka kamera gute ariko agatsiko ko kagakomeza kagatengamara kagakira ku byamirenge kurusha ku mirenge ku ntenyo gutyo bo bagenda uko bagenda bazamuka batumbagira niko abaturage benshi bagenda bakena noneho barwara na zera ndwara ubona zi ubundi mu bitaro azivura se gute kugira ngo azivure nuko baguha vitamine nuko baguha intungamubiri nuko hari byinshi bagomba kuguha aho uru bitaro byo ntabwo bazashobora kubibona cyane cyane ku baturage benshi cyane bangana kuriya ni ikibazo rero gikomeye cyane giteye n'agahinda ariko cyerekana yuko iriya leta ariyo kurenganya no kwambura abaturage itarebera abaturage ntabwo umuturage ari ku isonga byo ntabwo ari byo ahubwo yazanye akarengane k'indengakamere ariko ntabwo byakomeza kuriya nabyo bisobanuke neza ntabwo wakora kuriya imyaka 40 ngo bizakuhire uzabivemo amahoro ntibishoboka ibyo ngubyo ntibyumvikana mbo reka tube ducumbikiye aho ngaho iyo ngingo tujye ku ngingo yindi
waba mbabariye gatoya ugana badukongongeraho akantu gato cyane kagakerekezwa
yego rwose yego
kugira ngo noze neza ibyo navuze hari ibitangazwa na kira kinyamakuru igihe byavuzwe siri tuduka inkuru batayishyizeho byavuzwe n'ushinzwe ikigo cy'igihugu kijyanye n'ubuzima ariko iki yavuze ku bukene ariko ubukene impamvu yabwo ibutera imwe kimwe mu bintu bikomeye gishamikiye kuri buriya bukene batavuzemo cyangwa batatinyuka kuvuga mu bukene bavuze mu ibura ry'akazi impamvu ni zirezire sinirwe nsube kuri detaye kw'ingengo nsa naho nageze ku musozo ariko icyo cyaje kugarukaho ni ikintu kijyanye n'imiyoborere mibi imiyoborere mibi niyo moteri ishobora gutuma ibibi byose ari byo ubwo burwayi ari burwayi nkuko bira bitaburo byabigagaje bushobora kubaho ndabivuga rero mpereye ko uretse no ku nzego z'abaturage cyangwa reka mpere kuri bira bitaro byatanze raporo bivuga ko nibura abantu 2200 baje bagana ibitaro mu kwezi kumwe ni ukuvuga ko ibitaro bira bitaro ni reka ndabe nk'urugero mu karere ka Rusizi harimo ibitaro bibiri ari ibitaro bya mibirizi n'ibitaro bya n'ibitaro bya Gihundwe ni ukuvuga ngo nibura ufashe ijanisha kwavuga ko dufite uturere 30 uturere 30 buri karere karimo ibitaro bibiri reka tuvuge bibiri nubwo za Kigali birenga byinshi za Muhima CHK bya Faisal n'ahandi n'ahandi ari byinshi ariko reka dufate nibura mu ayene yuko akarere gafite ibitaro hopitali ebyiri none hopitali ebyiri n'uturere 30 ubwo ni ukuvuga ko ni hopitali 60 60 kubye n'abantu 2200 none ukarenzaho na gakeya uko nka Kigali ifite ibitaro byinshi cyane Butare hari ibitaro byinshi na Gitarama hari ibitaro byinshi no kuvuga ko muri rwose uyu ni umubare ni mu wayene twafata ko nibyo bitaro byenyine byatanzwe nze raporo by'2200 urabona uko iyo ufashe nk'ibitaro 10 ari 2022 wakuba noneho wakuba twafashe ibitaro 60 inshuro 6 2120 dufate nk'2200 y'abantu baje kwivuza indwara zo mu mutwe mu gihugu cyose baranarenga uretse ko nzi ko barenga uno mubare muto ushoboka ni ikibazo gikomeye mu gihugu abanyapolitiki cyangwa se abitwa babo b'igihugu badahereza agaciro kandi nta kintu na kimwe nta terambere na rimwe nk'uko uriya mugore vice president w'inteko yabeshyaga ngo bageze ku bintu byinshi aribeshyera uretse ko niko atetse mu Rwanda tubamenyereye aribeshya ariko arihemukira aranduza n'isura yiwe ajya atangaza nibura ibintu bifatika ariko reka gutangaza ibyo kukinira ku buzima bw'abanyarwanda nimba abaturage cyangwa abanyarwanda 2100 baza kwivuza indwara zo mu mutwe aho gukemura ikibazo gitera ziriya ndwara zo mu mutwe ahubwo bakajya mu gushakira impamvu ahandi ntago bizashoboka ntago bishoboka ntago bari kubaka societe nta nubwo bari gukora politiki ibereye abanyarwanda ahubwo icyo bagambiriye ngiye mbona no gushaka kumara abanyarwanda nkiri kuri icyo kintu kijyanye n'imiyoborere ntabwo ibi birangirira mu nzego batanga raporo ntabwo bavuze uko ari abaturage bo hasi baje kwivuza ziriya ndwara gusa nkuko nasobanuye kubera ubukene hari abantu bashaka kubyumva bakavuga ngo abaturage ngo ikibazo kiri mu gihugu ni cy'ubukene ariko ubukene buri muri rubanda rugufi hari nabo hejuru batari muri kagatsiko cyangwa se barimo hagati ariko nabo bafite ibi bibazo izingaruka z'indwara zo mu mutwe ariko zidaturutse ku bukene bafite ibyo kurya n'ibyo kunywa bafite n'uburyo bajya n'abantu bo mu mashuri ariko bafite ibyo bibazo bya za ndwara bafite ibibazo bya za ndwara zo mu mutwe ariko zituruka ku miyoborere mibi y'igihugu ku buryo babayeho urugero nageraga ngo ntangiye ni nk'uburyo umuntu ashobora kuba utuye muri karitsiye ariko uburyo ufatwa cyangwa se uri umuyobozi witwa ministre uri muri ministeri ariko mu by'ukuri ari ministre w'izina nta cyemezo ushobora gufata nta kintu ushobora gusinya nta usa nkaho uri ministre w'agakingirizo turabizi na bamwe mu bayobozi bakubitwa abayobozi bahatirwa gukora ibisinya hagira gute ibyo nabyo turabizi ntabwo rero ikibazo cy'uburwayi kirimo buhasi kuko niba dufashe echantillon hariya muri karakarere yavuze na karere hariya ka Burera ni muri Burera yavuze ndumva ari mu umuyobozi w'ibitaro ni Kirehe nimba ari muri Kirehe ashobora kuboneka abantu 2200 ni ukuvuga ko ugiye muri CHK uko nge nshaka gufata echantillon mu gihugu nayifatira i Kigali muri Kigali muri CHK cyangwa muri bira bitaro bindi by'i Kigali ukoze statistike z'ibitaro byo mu zo muri Kigali ukareba abantu zakira ku burwayi nka buriya niho wajya wamenya uko igihugu gihagaze ariko rero ugiye kumanuka ukavuga ngo wenda urajya mu bayobozi bo hejuru cyangwa abaturage n'ibindi ikigaragara by'abaturage simbitinda uko bafite mu bukene bukomeye ibyo byo ni confirme ariko mu nzego zo mu bayobozi ni ukuvuga ngo nimba abantu bafite indwara abantu 20% bagendana uburwayi bwo mu mutwe nuko mu giturage nuko uvuga ko muri Kigali abantu 40 cyangwa 50% bagenda indwara zo mu mutwe uko ni ubuzima buri trodire mu giturage burya impamvu bisobanura ukuri iki kiganira nyumve mu giturage buri cyo kurya ariko ni buru burari wawe utarari wawe uburara kwa nyoso wanyu cyangwa kwa nyoko wanyu cyangwa kwa nyogosenge nta muntu urara ku muhanda nta mayibobozi ba mu muhanda nta bana ku muhanda baba mu giturage none mu mugi ibibazo byo mu mugi nyine niho nacyaga gusobanura uko bitandukanye n'ibyo mu giturage ngarutse rero nsubiye mu mugi nuko uvuga ngo sindi kureba baba ndi bo hasi ubwo bukene butuma barara ku muhanda n'ibindi bwo birazwi ariko reka tujye nko ku nzego zijyanye mu miji ku nzego zijyanye n'abayobozi nari maze kubivugaho nabyo mukanya mvuga ko nabo ntibatuje kubera ibyo babona cyangwa kubera ibyo bumva urebye nk'iki gihe hari intambara ya Kongo na ingabo za Kongo n'ingabo z'u Rwanda ara muri Kongo nabo babyumva abategetsi babyumva nk'uko abaturage bandi babyumva kuba ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo yajya kubati murumuna wawe cyangwa so wanyu cyangwa muramu wawe yapfuye umurambo wakuye muri Kongo cyangwa umugore akamwongorera ati bamujyanye muri Kongo cyangwa bakamujyana baramujyanye atabizi ibyo ni ibibazo biriho byugarije abanyarwanda silivupure nagiraga umugira wumva ikiganiro yuko no mubari hejuru mu nzego z'ubutegetsi hejuru nabo bari mu bugarijwe n'izi ndwara nubwo bidashobora gutangazwa ngo bagende bavuga ngo uyu niwe wahuye nayo ariko haramutse hagiyeho ikigo cyigenga kigapima abo bantu wasanga abantu abasazi benshi bicaye hari mu nteko ishinga amategeko wasanga abasazi benshi bicaye muri guverinoma wasanga abasazi benshi bicaye muri sena wasanga abasazi benshi bari mu nzego z'ubutegetsi guhera ku rwego rwo hejuru kuri guverinoma kugera mu mudugudu aha rero icyo nshaka gusobanura nuko abari muri buri butegetsi bose ntabwo babubeshwaho kubera bakunda ubutegetsi ahubwo babubeshwaho babubamo kubera cya kintu kitwa mu kinyarwanda ngo mpemuke ndamuke murakoze reka simatine
urakoze cyane bo iyi ngingo kugira ngo tuyiveho narakamwe gato nange ushobora kongeraho ariko twahita twisezeraho nuko koko nkuko nawe ubivuze iriya ntambara yo muri Congo nayo yongera ubukene mu Rwanda intambara zirahenda abo ziba hose abo zabaye hose intambara zirahenda amasasi arahenda imbunda zirahenda abasirikare barahenda kubagaburira kubatunga kubavuza kubashyingura impozamarira n'ibindi bintu bijyana nabyo intambara irahenda intambara rero z'urudaca za kaga za ahoramo zirahenda nazo byanze bikunze bitewe n'uko rero Kongo iso niyafunze robine noneho byahumiye ku mirari none ubukene byanze bikunze burahari buragaragara ikindi ndangiza nuko ndisubira mu gitabo nakunze kuvuga nkunda kuvuga cya George Orwell 1984 nuko musanganyamatsiko cyangwa mu magambo magufi cyane nuko kivuga ngo ugomba gukenesha abutegeka kugira ngo bayobore neza uko iyo bakennye bashonje cyane cyane igifu kibamereye nabi ntabwo bashobora kubona imbaraga zo kwigaranzura cyane cyane iyo uzi neza ko ubategekesha igitugu cyangwa ubategeka nabi bayobora nabi ubizi neza kandi wabigambire kandi ubishaka cyane cyane bitewe n'uko wageze kuri ubwo butegetsi akaba ariyo mpamvu rero nyine ntabwo bitangaje ko bari abategetsi bakenesha abaturage mbo iyo ngingo reka tuyisezerere twayivuzeho kenshi reka tujye ku ya kabiri ari nayo ya nyuma iragira iti ni inkuru yo muri Kigali Today iravuga ngo BNR yafunze Forex Bureaus esheshatu zizira kwimana amadolari ni inkuru ngufi itari ndende yanditswe tariki ya 27 z'ukwa 10 murumva ko ari ku wa gatanu w'iki cyumweru ikaba rero nyine yerekana ikibazo kiri mu Rwanda wenda tutaragiye muzi nagira ngo mvuge yuko idolari rimwe nahoze ndeba muri interinete iri kugura i Kigali amanyarwanda amafaranga rwande 1,222 ubwo murumva ko uko biri kose ifaranga y'u Rwanda riri guta agaciro cyane ku idolari nubwo amafaranga yose mbivuge mbisobanure yuko agaciro kubera ziriya ntambara z'urudaca ziri kuza n'ibindi bibazo byose biri kuri iyi si ubu ngubu inflation yariyongereye hose ari amayero nayo ari kugenda atagaciro n'amadorari atagaciro ariko noneho y'u Rwanda itagaciro cyane kurushaho aba expert cyangwa nk'aba docteur Hibari bashobora kuzajya bisobanura impamvu uko biri kose birerekana yuko mu Rwanda hari ibibazo bo wenda reka we mpa ijambo Jean Bosco Ngarama agira icyo avuga wenda nanjye gatoya ndaza kukongeraho arangije murakoze
murakoze cyane bwana Mbaduko ngewe buriya natangaye cyangwa naratangaye cyane numvishe ko umuyobozi wa Banque Nationale iyi nkuru imbese imaze gusohoka muri Kigali Today ivuga ko ngo Banque Nationale yafunze Forex Bureau esheshatu zizira kwimana amadolari byanteye ngewe gutekereza ibintu byinshi ariko ntekereza n'ubundi ibyo nari nshanzwe mfite mu mutwe nabihere bo ibitekerezo byinshi nabikuye ku ntekerezo nyine nari nsanzwe mfite mu mutwe wanjye ko nari maze igihe sirimwe si kabiri naravuze kuri ibi bintu bijyanye na nifungwa rya Forex Bureau n'ibiziranzo zicuruza amafaranga mu mujyi wa Kigali ndemeranywa n'abantu benshi ko ekonomi y'isi cyangwa ubutunzi bw'isi bwajegeye cyangwa bwahungabanye kubera ibibazo cyane cyane umuzi uri muri kiriya gihe cya COVID habaye ikibazo n'ibindi bibazo biri by'intambara zo muri Ukraine n'Uburusiya nazo zaje ziza gutusha kuri ekonomi mondiale ariko rero kubijyanye no na kesi yo mu Rwanda yo akuhungaho ihakura umuzi ariko bikongera kugaruka bikaza no ku butunzi bw'igihugu abantu nabumva ikiganiro nabwo cyangwa turi gusangira ikiganiro tukumva kwibaza dutese ubutunzi bw'igihugu cy'u Rwanda nk'u Rwanda buva hehe u Rwanda rufite nta bintu rufite ibintu rufite amahanga biza kwinjira mu Rwanda ariko u Rwanda ntabyo rushobora ku isoko mpuzamahanga amahirwe cyangwa ka opportunity kwa dufite mu minsi yashize nuko mu mahanga ikintu twashoboraga gushorayo ari ibisahurano nyine ibisahurano bivuye muri Congo tugashobora gushorayo ayo makoruta tugashorayo amabuye y'agaciro n'ibindi na zahabu n'ibindi kandi tudafite naho tubicukura mu by'ukuri niyo mpamvu mbyise ko ari ibisahurano cyangwa ibijurano niyo twashobora kohereza mu mahanga tukaba ba mbere ku isoko mpuzamahanga ku bantu bashora za koruta za zahabu n'ibindi uyu munsi wa none rero robine yafunzwe rero kubera iki kubera ubuyobozi kubera kwirengeza agasuzuguro no gushaka kumva ko wowe uyoboye ibihugu kandi ufite igihugu cyawe nk'u Rwanda uyoboye tukiraho rero reka ngaruke noneho mu gihugu cy'u Rwanda iyo ni imwe mu mizi navugaga mu gihugu cy'u Rwanda aho hatangiriye intambara muri Congo naho byarapfuye kuko abanyarwanda benshi Gisenyi Cyangugu hepfo Ugana za Bugarama bose kuri gace ka province ya West yose kuva kuri Cyangugu Kibuye na Gisenyi bose amaramuko ni muri Congo mu Repubulika ya Demokarasi ya Congo abakongomani bose babitsaga mu mabanki yo mu Rwanda kubera abahize umutekano nyuma yaho rero Kagame ashoreye intambara zo atangiye no kwica abakongomani no gatawemye kubica kuva 96 bafashe ibyemezo byo kwisubiraho cyane ko bari bamaze kubona ubuyobozi bwiza buyobowe n'uramugabo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bafata icyemezo babati twabonye no umuyobozi nyawe ikibazo cyari Kabila kwabonye umuyobozi nyawe ibyacu turabicungira iwacu cyane ko bari bamaze kuba banzi n'u Rwanda kubera u Rwanda rwari rutangiye kujya rwica abakongomani rushoza intambara z'urudaca nk'uko rwabigize akamenyero hanyuma rero tukiraho byumvikane ko imipaka ya Congo irafunze abarundi ntabwo ibintu byambuka circulation si nziza hariya ni iwacu amakuru yaho ndayamenya namenye ubwenge tujya i Burundi abavandimwe cyangwa bakuru banjye bashiki banjye bagashora ibishyimbo i Burundi kubera twabyezaga cyane bakagenda n'amaguru n'umuhanda wari utarakorwa wa kaburimbo uva mu Bugarama ugera muri Bujumbura unyuze muri za Rugombo no ku mupaka wa Ruwa ku mupaka iyo gihe nta duwani habaga mwariyambukiraga abantu bakagenda n'amaguru bagashora ibintu za kamanyoro hariya abantu bajyagayo imyumbati y'abakongomani kuwa gatanu isoko ryarabaga ku muganza mu bugara muri site isoko ryaga kuwa mbere no kuwa kane abakongomani n'amagare amavuta bakaza bikoreye imyumbati ibishyimbo ibintu basaruye iwabo bakaza n'abantu bagahahira akaba uhahirane mu by'ukuri bugaragaza yuko ntanze nashobora gutera muri Congo cyangwa i Burundi no mu Rwanda abarundi bazanaga cyane cyane intoryi ni ikintu abanyarwanda bakunda cyane bazanaga intoryi bakatuzanira injanga bakatuzanira imikeke bakatuzanira amavuta yavuye muri za rumongi n'ibindi bitandukanye ibishyimbo n'ibindi cyane kuri uramwe ya wa Ruhwa n'ahantu heraga cyane bakazana imyaka nugana no muri za rugombo muri bira bibaya bihari haje ndagira mbabwire ngo nikawa abarundi barazizanaga bazaga imiceri n'ibindi bitandukanye uyu munsi wa none rero siko bimeze kubera ikibazo cyo guhera mu mwaka wa 2015 cyatejwe na kudeta Kagame yashatse gukora mu Burundi ibyo byarahagaze barafunga n'imbuto nyinshi tuzi ko zavaga mu Burundi muri Kongo naho nuko byageze jo bundi mu cyumweru gishize nabonye bahagaritse n'abaturage ko abaturage nk'abicyangugu mu Bugarama bajya guhinga mu Kamanyura abatagiye guhinga yo batatisha imirima hari abajya gukorera amafaranga nabonye babahagaritse babujije kwambuka Bukavu Goma na aferi Goma aho sinirwa ndi bubisubiraho uko umuturage w'igisanyi kugyangwa rye abavuye Goma iyo byose rero byahagaritswe amabagi y'u Rwanda yaracungiye aho ku mipaka acunze kwakira amadolari y'abakongomani baze gushyiramo ibyo byose byarahagaze umuturage w'u Rwanda rero plutôt nani bya faranga ry'u Rwanda ryari ritegereje ko hari ibiza hari ibyinjira n'ibisohoka riba ritangiye gucika amazi biba nka cyagiye cyo muri 1993 ku butegetsi bwa Mobutu nge nigeze njya mu ibukavu ko nizibukavu nabaye imyaka secondaire niho nayize urebye hafi kurangiza hari giye byageze barafarapa inoti 5000 biranga mu butwira tangiye kujyana ikibazo n'abazungu bafarapa 10,000 biranga bashyira kuri 20 noneho bakubita ku noti yitwaga maheshi bashyiraho imaheshi n'ingagi anje nayo bukinyarwanda uko bayita maheshi y'5,500 biranga barazamura kugeza ubwo washoboraga kujya ku isoko ukagura ibintu bya miliyoni ujyanye amafaranga ariko ibyo binoti bikuru bari bagiye bakora birinda bigera rero muri ra myaka mu butu yavuyeho mu Rwanda rero naho aho bishya bishyira naho ko ukurikije uko ifaranga rigenda ritaga gaciro kuri uwo munsi wa none ubona ko bifite imizi mu bintu byinshi cyane ariko icyambere duheraho ni mibanire mibi n'ibihugu by'ibituranye aho nari mvuye hose maze kuvuga ntibagiwe nubwo navuze Kongo n'u Burundi Uganda se nabuvuzeho turi bukiranya uburyo abanyarwanda bamwe bagiye baraswa ari abagiye gukorera umuturage sirivupure bavandimwe bavandimwe banyarwanda ngiye ubivuga mfite agahinda umuntu uvuye muhiri wiwe agiye gukorera amafaranga atarenze 1,000 gupagasa umupaka n'ubutaka nta mazi anyuramo nta n'ishyamba rinyuramo n'ubutaka gusa baravuga ati uriya murima uyu n'uyu ugaburwa n'uyu Rwanda n'ugaburira n'Ubugande arambutse agiye ku Bugande agiye n'abantu b'abavandimwe bashingira n'abasaba n'amazi bavuma ku mavomera amwe ibigo bitandukanye gusa ikitandukanije ari imirima arimo za Borune ariko Borune ntizegeranye aravuga ati umurima wanjye ugarukira hanyuma mu Rwanda n'i Bugande ura barambuka bakajya nta kwambuka kibaho ko ntacyo bambuka niho banywera agasantere niho bagurira ibishyimbo niho gurira ikibiriti n'umunyu umuturage arambutse baramurashe ngo duko ngo yambutse mpaka ngo ugi Bugande kubera ngo hari ibibazo hagati y'u Rwanda n'u Bugande ibyo ni ikorwa bya bunyamaswa ngiyewe mfata ngiyewe k'ibikorwa by'iterabwoba kandi ababikora bagombye kuba bakurikiranwamo barangiza bakajya kunegosiya abanyira abantu ngo muzavuge ko ngo bari baratunaniye ibyo twagiye tubibona ingero turazifite sumwanya wo kubitanga icyo ndiwe ni kubijyanye n'ifaranga y'u Rwanda uyu munsi wa none rero yurebye no muri Tanzania ku gice cya Tanzania twibukiranye nabwo kuma nko kuma kamyo yakundaga kuza muri Tanzania ava Tanzania nyura muri Tanzania za mu Rwanda ibibazo yaje guteza ni ukuvuga ko u Rwanda rumeze nkaho rufungiye hagati ari gereza uretse ikirere gifunguye ndavuga gifunguye kubijyanye n'indege rya faranga rero ndigarutseho umuntu ufite bafite forex bureau tubaza igihe tuvuga ko izo forex bafunze bafunga kubera izihe mpamvu umaze gusobanura ibijyanye n'idolari ry'u Rwanda uko rihagaze kuri uyu munsi wa none ku idolari rimwe rihuye n'amafaranga 1,222 uko iminsi igenda yiyongera ukwezi amezi 3 ubona ko ifaranga ry'u Rwanda rigenda ritagaciro kugenda uzamuka wegera mu minsi y'imbere ku buryo ntekereza ko haramutse hiyongereyeho indi myaka ibiri ifaranga ry'u Rwanda rizaba rimaze kuba nk'amaheshi cyane ko u Rwanda ni igihugu kimaze kwamagarwa ku ruhando mpuzamahanga kubera urugomo bakorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndavuga urugomo rwo kwica abakongomani rw'intambara bateje bita M23 wo kwica abakongomani gusahura ubutunzi bwa Kongo ndetse no gukora ibindi byaha byibasira inyoko muntu ndetse umunsi wa none bakaba bamwe mu basirikare b'u Rwanda bari ku bihano ndetse na hakaba harimo ategezwa n'urukiko rushaka gukurikiranwa na abo bantu bakoze ibyo byaha hamwe n'ibyo rero yurebye nk'amatangazo leta zunze ubumwe za Amerika zagiye ziha u Rwanda zibategeka kuva muri ibyo barimo ntibabivemo ubona ko mu by'ukuri ni kwa kundi shobuja kureba igitsure kuba byanze bikunze hari ibintu bigomba guhinduka mu gihugu cy'u Rwanda ntagiye ku bijyanye na politiki ndi kuvuga mu by'ubukungu navuze ko hashize igihe idolari rigenda amadolari muri Kigali forex zigenda zimana amadolari zimwe zarafunze kwanza zarafunze gufunga imiryango kubera impamvu zafunze twanashoboye gukurikirana abajije harimo nyine ibijyanye n'ubukungu bw'igihugu budahagaze nabi. Hari ibintu ari amakuru amaze igihe atangazwa na Benelio, siyo ndi bwibandeho cyane, ariko icyo nshaka kugarukaho ni uko ibyo twumvaga twabyumvaga ko Benel Pritoko Forex zafunze, uyu munsi wa none Benelio iratangaza ko ngo yafunze Forex esheshatu, ubwo ni inzu zicuruza amafaranga, ngo ziziza yuko abantu baziyoboka bajyamo bakanga gutanga amafaranga y'amadolari cyangwa bakayatanga kuri bamwe abandi ntibayabaye akaba mwivangura. Umuntu akibaza rero ati izo Forex impamvu ni iyihe? Abacuruza ari amafaranga, ntabwo ari umuturage uvuye mu giturage cyangwa umuntu uwo ari we wese. Ekonomi y'u Rwanda turabizi iri mu biganza bya FPR Inkotanyi n'abambari bayo. Aba bantu rero bacuruza amafaranga nuko ntabayafite, icyo batinya barareba bakareba situation cyangwa se situation politiki iriho muri kino gihe, ndavuga cyane cyane nk'ikibazo kiri hagati y'u Rwanda na Congo. Ese kuba amafaranga wayabika mu manyarwanda cyangwa wayabika mu madolari, aho yaba afite stabilite n'ayahe, aho yaba afite yagumana agaciro kayo ni hehe? Abenshi rero icyo bakoze, niyo makuru nashoboye kubona, nuko amafaranga yabo bahisemo kuyabika mu madolari kurusha uko bayabika mu manyarwanda, kuko ifaranga ry'ibinyarwanda rigenda rita agaciro buri munsi. Icya kabiri nuko bibeshya Banque Nationale, ubundi mbere yuko ifunga abango barayimana yagombye kureba amakonte ari mu mabanki afunguye mu madolari, nimba ayo makonte yo ari active cyangwa hari ikintu kiriyo. Ntacyo ntacyo ntibakababeshye, cyane ko mu Rwanda aho bigire ku munsi wa none kubera agatsiko ariko gakontura amafaranga n'amabanki, ziko batoye itegeko rivuga ko leta ifite ububasha bwo kujya kureba kontura amakonto ku ishatse y'abantu. Iryo tegeko ryagiyeho, nuko simbyibuka neza ariko ndarizi iryo ryagiyeho ndishatse naribona. Ni ukuvuga rero ngo bajya bavuga ngo abahinzi abacunzi bajya inama cyangwa abahinzi inyoni nazo zikajya iyindi. Ni ukuvuga ngo abafite abareba kure, ndavuga bari abakora muri bira bya Forex, uretse ko sukureba kure kundi nabo bari muri la serikere, bari muri kari agatsiko bareba bakavuga bati ibintu biramutse bihindutse amafaranga yacu ari mu manyarwanda twabigenza gute? Experience rero ahantu bayikura, naho ngira mubwira abanyarwanda muri 1994 ubwo habagaho kwinjira, ubwo FPR yigaruraga igihugu igivuga yakibohoje ariko nge simbyemera, nuko bayiteretse ku butegetsi, ubwo bayishyiraga ku butegetsi FPR. Nkabonye ko mu myaka ya 1995 nari mu Rwanda, bahise bavuga bati ikintu cya mbere bakoze cyo guhana guverinoma yahunze, kimwe n'abantu bose bahunze bagiye muri Congo, yahise ikuraho amafaranga yari ariho, ifurapa andi mashyashya itanga n'igihe ntarengwa uyu munsi umuntu agomba kuba yaje guhinduza amafaranga kugira ngo utari mu Rwanda azayahombade. Ibyo byarakozwe turabizi. Uri mu gihugu rero umunsi wa none n'experience afite, aravuga ati ese aramutse yavutse ikibazo nabigenza gute? Ibipapuro by'ibinyarwanda mbifite uvomiye kugira ngo bigume bitewe n'iyi experience, n'ikindi cya kabiri aho kugira ngo amafaranga agume atagaciro mu ntoki zanjye nyafite ngume mpomba, kuko nta ukorera guhomba, buri wese akorera kunguka, ko ifaranga iyo rifite no muri iyo Forex wumva rigata agaciro, iyo ritaye agaciro wowe uricuruza hari ibyo uhomba no gukomeza gucuruza, hari utwo wuguka uduce duto, ariko nawe hari ibyo uba wahombye. Noneho bakavuga bati aho kuyankorere mu gihombo isemo guhagarika. Abafite amafaranga nabo baravuga ati reka tubanze twikureho, si ukuvuga ko babihagaritse, bavuga ngo bihagaritse. Abakiyafite menshi baravuga ati reka tubanze ducuruza y'amanyarwanda atuveho, twinjize nibura ayo madevize, ayo mafaranga nyine y'amadevize y'amanyamahanga bariyo tuba tubitse, natwe dufungi. Ariko mbere yuko babikora, Benel irabasiripurira nyiti mwanze, bashyizeho za maneko niko bavuze mu nkuru yabo, mwanze gutanga ya turabahagaritse, bariya ntabwo babahanye uko bararuhutse, ubwo ushobora gusanga ari na banki zabo, ari Forex zabo bafunze mu buryo bw'amayeri, kugira ngo badashaka kwereka abanyarwanda yuko do batakomeza gucuruza cyangwa bakorera mu gihombo, nge niko mitekereza. Ariko rero logique iriho nuko mu Rwanda hari ikibazo kijyanye n'ubukungu, ku buryo ku muntu ucuruza amafaranga ku giti cye, ndavuga kuri zira za Forex, inyungu nange mbona ku giti cyanjye nkaje uri kubivuga nuko yabika amadolari kurusha uko yabika amanyarwanda, uko ekonomi y'u Rwanda iri kujya ahantu hakomeye cyane. Murakoze.
Urakoze cyane Jean Bosco Ngarama. Tumva wavuye mu zi byose wabisobanuye. Wabisobanuye byinshi, reka nongereho utuntu duke cyane. Icya mbere ni uko Guverineri John Rwangombwa yemeye ko koko abantu bashaka amadolari ari benshi cyane kurusha mbere ya Kamena y'uyu mwaka cyangwa mbere mu gihe cyashize. byabyemeye. Gusa ikibazo ni uko atasobanuye impamvu nyine abantu bashaka ayo mafaranga babaye benshi. Iyo mpamvu ni igihe. Niho hari ikibazo. Niho mbona nyine hari akabazo adashaka gusobanura atasobanuye. Cyangwa nawe azi nk'uko na mugenzi wanjye amaze kubivuga. Ariko niho hari ihurizo. Kuki abantu bari kwaka amafaranga y'amadolari babaye benshi. Ikindi nanone kigaragara ni uko ubucuruzi bwo mu Rwanda cyangwa ekonomi yo mu Rwanda yahungabanye cyane kurusha izindi zaba iz'abaturanyi, ibihugu by'abaturanyi cyangwa byaba ibyo ku isi yose muri rusange. Bikavuga rero ko nyine abantu mu Rwanda bafite kuko ibintu bya cyane cyane by'amafaranga cyane cyane by'amadevize amadevize bijyanye n'amadevize ni ibintu bijyanye na psikoloji cyane cyane byo muri banki. Ibintu byo muri banki bijyanye na psikoloji bijyanye n'icyizere. Iyo banki itakwizeye ntabwo mukorana, ntabwo mushobora gukora neza. Na biriya rero byo ukuntu abantu bajya kubikuza no kujyana amafaranga cyangwa bakayavana mu Manyarwanda bakayashyira mu bakishakira amadevize cyangwa amadolari ni uko harimo ikibazo psikolojike. Ariko ibyo ngubyo numva mugenzi wanjye abisobanuye neza kumbusha. Ndumva byumvikana ariko birajyana nyine nuko mu Rwanda hari ikibazo. Akandi kabazo no kongeraho nuko kubera kwiyemera kwa bategetsi bo mu Rwanda cyongeye ikibazo. Wenda ntabwo byabiteye cyonyine ariko byaracyongereye. Gushotorana, gukora intambara zidashira zo muri Congo hariya muri mu burasirazuba bwa Congo. Muziko Rwandeya yajyagayo bagacuruza, abantu bakagenda mu ndege benshi za karigo zigatambuka, ibyo byose byarahagaze. Nibyo baforodagayo nabyo byarahagaze. Kandi ibyo byose baforodagayo byazanaga amadevize ayo yarahagaze. Ikindi ni uko niba nibuka neza USAID iri itegekwa na Samantha Power yahagaritse cyangwa hari imfashanyo yahagaritse ku Rwanda, uretse ku Rwanda batabufungira kompleto mpamvu kuko bafunzirwa serum yahita ihagararwa u Rwanda rwahita rujya ku mavi. Ntabwo bahagarika byose, ndumva byumvikana. U Rwanda kuko ni igihugu gifashwa buri gihe gisabiriza, gitunzwe no gusabiriza. U Rwanda batarufashije ntabwo kwabaho. Nubwo Kagame yirwa yirata ngo yazamuye igihugu, u Rwanda ari mu bihugu bitunzwe no gusabiriza cyangwa bitunzwe n'ubushake bwa IMF cyangwa n'ibihugu bikize cyane. Bakavuga bati reka turebe icyo tubaha kugira ngo abaturage tutazaza gusanga imirambo yose yuzuye ku muhanda cyangwa ku nzira. Akandi kabazo kanyuma nabaza cyangwa nibaza ni uko kiriya kibazo kiri mu Rwanda, ntabwo kiri mu bihugu duturanye, mu Burundi, Tanzania, DRC na Uganda na za Kenya n'ahandi hose. Ntacyo numvise, ntabwo nize nakumva ko icyo kibazo bagifite. Kubera iki? Bafite umutekano, bafite amahoro, bafite abayobozi bishimiye, nta mwanzi bafite wikanga. Abantu urujya n'uruza ntabwo bagira ibibazo byo mu Rwanda. Usanga ngo dufite mu Rwanda icyo gihugu cyonyine ku isi gifite diaspora icuramye cyangwa ya sinabona uko yita ikora macuri, kuko ahandi usanga bafite abaturage uruza urugenda n'uruza byose bose ari igihugu. Ntabwo uzabona impunzi z'abantu bo mu bindi bihugu ahandi usanga bahunze icyo bahunze ibintu ekada. Mu Rwanda niho biri honyine, ugasanga noneho n'abahunze n'abari hanze bari gukora ibintu bicuramye, ugasanga cyangwa bari kurebana n'ingwe aho kugira ngo batahirize umugozi umwe ku gihugu kimwe. Usanga rero ari ibintu nabyo politike mbi ituruka mu gihugu, kuko niho ituruka, n'igituma abantu bo hanze batumvikana. Bituruka mu Rwanda, ntabwo bituruka hanze. Ibyo nabyo rero bituma ibibazo byiyongera. Mbona nanahita nakwibutsa yuko u Rwanda rubizi neza ko abantu bo hanze bohereza amafaranga menshi mu gihugu kandi amadevize, aho kugira ngo batabafashe neza ngo bajye babakira n'amaboko yombi bono kwirirwa bahiga bavuga ngo zabahungeta. Ibyo nabyo rero byongera nyine ikibazo cyo kubura amadevize. Ariko ni ikibazo kijyanye na psikoloji, kijyanye n'ubutegetsi ko kandi buri kure mu marembera, nk'uko bisobanuye ukuntu Mobutu nabe byamugendekeye. Ndabizi ama bahoraga bavuga amanu vozayire wasangaga gura bajyana ku ngorofani bagiye kugura umugati cyangwa bagiye kugura ibitoki. Ni ikibazo rero cyerekana nyine ingoma iri mu banembera ukuntu igenda bigenda biba bibi bigenda ikonomi izamba n'ukuntu adashobora mu butegetsi uri hejuru cyangwa ubutegetsi buriho butagishoboye kuba bwa konvenka aba Bayer Dofo cyangwa amahanga cyangwa abishuti abitwaga inshuti kuko babona ko cyane cyane kugundira ubutegetsi kuniga demokarasi kuniga abaturage kubabuza amahwemo ariko ashaka kugundira cyane ibyo byose bituma icyizere bari bagufitiye ibyo waje uvuga ibyo waje ubabeshya wemeza bakabatangiye kukubona noneho nibwo batangira kwijundika no kureba ukuntu gahoro gahoro nibwo batateze intambara ariko bakwikiza muri make cyane naho bigarisha abanyagitugi bagiye kuvaho nuko bigenda nuko ntabwo bitangaje rero kugere bigenda gutyo nuko mbibona nanjye muri make ndumva twaba dusubundikiye aho ngaha twagize ikiganiro kigufiya. Jean Bosco, niba hari icyo wavuga usezera twasezera hanyuma tukapfundikira ikiganiro cyacu tugasezera ku baduteze amatwi n'abazacyumva ubutaha. Urakoze.
Murakoze cyane bwana Mbaduko, ndatinze cyane, hari akajambo keza cyane nshimye musorejeho mugira muti ibimenyetso by'ibihe. Hari ikintu cyitwa ibimenyetso by'ibihe. Ibimenyetso by'ibihe rero ndagaruka cyane kuri kamwe wari umaze kuvuga, harimo ibiri yagwa ry'amafaranga, hari kuba ifaranga rita agaciro rikajya no ku rwego rwaho abacuruza amafaranga bafite ibyemezo byo gufunga leta nayo ikaza guhuma abantu amaso ibeshya ko igiye gufunga ariko ifunga abantu banabo ubwabo bifunze bafite ibibazo batanakora. Ntawanze inyungu, ntawanze no gucuruza amafaranga ariko wakwibaza utese niba umuntu aza kugusaba amadolari ukayamwima kandi umukeneye inyungu ni kuki uyamwima? Icyo ni cyo umuntu usoma iranguru yagombye kwibaza. Rero ibimenyetso by'ibihe ni ikintu gikomeye. Ejo bundi twabonye uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umubyeyi wa tisimu wa Paul Kagame wamuteretse ku butegetsi mu Rwanda, ejo bundi yaravuze guhera tariki ya mbere z'ukwakira 2023 yavuze ko ari ibihano bizatangira kubahirizwa byo gukurirwaho kugura intwaro muri Amerika no ku bihugu by'inshuti za Amerika, amahugurwa ya gisirikare n'ibikoresho bya gisirikare byo bikavanwa kubera u Rwanda rwashyizwe kuri liste y'abantu bakoresha abana mu ntambara ariko bashinjwa gukoresha abana mu ntambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twibukiranye ko muri bimwe mu bihano batanze hari umwe mu basirikare bakuru b'u Rwanda wahawe ibyo bihano, ndetse akaba yari ibintu byiwe byinshi ndumva byarafatiriwe, sindi bubisubiremo ko tugeze ku mwisho w'ikiganiro. Aha rero ngarutse ku kijyanye n'ibimenyetso by'ibihe, nageraga ngo mbwire ubutegetsi bwa Kigali ko uwahekwaga uyu munsi agomba kwigenza, ahubwo mu minsi itaha no kwigenza ashobora kuba atazaba kibishobora. Turi kubivuga buno bikiri nibura ku ntangiriro ifaranga ryo mu Rwanda banyarwanda mu biki kiganiro. Mu gihe mu bihe byashize twarababwiraga tuti ifaranga ry'u Rwanda uko intambara ya Kongo igenda ikura, ndetse dushingiye no ku zindi mpamvu zindi twavuze, niko umunyarwanda ubuzima bw'umunyarwanda buzarushaho kubiha no kuba bubi bitewe n'ubuyobozi bubi mufite mu gihugu. Uyu munsi wa none reba ifaranga rigeze, reba Banki Nasiyonali ivuga ko Forex zafunze kandi byavugwaga mu binyamakuru abantu ntibabyemere, nayo ikavuga ko hari abandi ari izindi yafunze. Ni ukuvuga ko umunyarwanda nta rwinyagamburira afite. Niba bimeze gutyo Maduko yabivuze, ejo hari ubwo Maduko avuga ati hari ubwo nkeneye kohereza umuvandimwe w'amadolari 10,230,100,000, akavuga ati kandi kugira ngo amafaranga bari sekirize ni uko nyohereza akayafata mu madolari. Ati none ejo ninyohereza mu madolari kandi ndashobora kuyafata muri abo madolari Forex zite yatanga kubera ibibazo zifite bizagenda gute? Ni ikibazo cy'umutekano muke ari kuri abo, ari no kuri wowe ugiye kwita ku muryango wawe. Ariko hari n'abayafite mu mabanki nabo ubwabo, cyangwa se bafite mu mitungo yabo bafite baba yakenere muri ayo maforex, cyangwa bajya guhinduza amanyarwanda kugira ngo bariyo babika kubera batizeye stabilite cyangwa uburambe cyangwa uburambe bw'ayo mafaranga y'u Rwanda. Akabatirika nari mfite ibihumbi byanjye nari mfite miliyoni eshanu kanyeneza ihinduze nshyire mu madorari abariyo mbambitse mu rugo, nubwo idorari rigira ikibazo ariko irinyarwanda ryo mu minsi itaha riri kujya habi bakayabima. Ni ukuvuga uko rero nimba bigeze kuri urwo rwego ishyamba ntabwo ari ryero, ishyamba ntabwo ari ryero. Banyarwanda, banyarwanda kazi, ibyo tuvuga mujye mubireba Banki Nasiyonali niyo yabitangaje. Ikintu rero abanyarwanda bakeneye mu by'ukuri, abanyarwanda mpereye nko ku byo twaganiriyeho, bakeneye ihumure, bakeneye ubuyobozi butanga ihumure. Ihumure rero mvuga ni uko abanyarwanda bakeneye umuntu inkotanyizi yazibeshya ngo si abayobozi z'abategetsi n'abayobozi murabeshya. Icyo tureba ni ibikorwa, ntabwo tureba amagambo amazina y'uturere kuyahindura kuturingushya mu isibo ngo ugahindura nyumba akomoka isibo. Uko wabyita kose, umuturage icyo akeneye ni umutekano ni amahoro kugira ngo ashobore kubaka igihugu akayogendera n'ubuyobozi bwiza. Rero uyu munsi wa none icyo abanyarwanda bakeneye, ndavuga mpereye kuri ya mibare y'abantu barwaye indwara zo mu mutwe, uyu munsi turi kubivuga muri 2023, 2025 hari igihe kizagira usange n'abayobozi bose barasaze. Nibigera kuri uru rwego nk'uko nahoze mbivuga kare, uramutse upimye neza n'abaganga bakareba, bazasanga Kagame we yasaze kera, perezida wa sena yasaze kera, minisitiri w'intebe yasaze kera, we bamuzanira ibintu ari byo ajyasinya atabizi. Hari wigeze ambwira ngo hari umuntu w'inshuti ye wigeze amuganiriza amubaza ati ese bite itangazo ryatambutse atirihe, akamubaza itangazo ryatambutse atarizi kandi ryasohotse mu izina rya perezida ngo PO ngo minisitiri w'intebe sinyehe wawundi ngirente, none aramubaza ngo oya ngo ibyo ngo ntabwo mbizi kandi nabibonye. Sinzi umuntu bavuga birukanye ati nabibonye byasohotse ati ntabwo mbizi, reka ndaza kubaza. Bivuga iki? Nta byazi, ni sinya elegitoronike bo barayifite muri perezidansi bakora itangazo bagateraho bakavuga ko byasinywe na minisitiri w'intebe kandi atariwe. Aha rero icyo navugaga nyine ubwo buyobozi ntabwo aribwo dukeneye mu Rwanda, kame mu dukeneye ubuyobozi bukorera abaturage, ubuyobozi butasenyera abaturage, ubuyobozi butambura abaturage, ubuyobozi budaheza abatuhoza abaturage kuri puresha ku buryo bigera ku rwego rwo kurwara zira ndwara navuze ari hejuru, cyane cyane nk'izi ndwara zo mu mutwe n'izo arizo zose. Abayobozi ntabwo babereyeho gutera abaturage gushyira abaturage kuri puresha ku buryo barwara indwara, yewe irondo umuturage ku nkeke kubera atarayi irondo sanzu ya mitiwe kubera atabikoze ibindi n'ibindi. Umuturage abereyeho kugira ngo ahabwe amahoro, yigishwe uburyo ashobora kubaka igihugu. Ngicyo ngizo inshingano z'umuturage, ntabwo ari ugushyirwaho iterabwoba kugeza ubwo umuteye ibisazi, umuteye n'izindi ndwara. Ndagira ngo wenda nifurize abanyarwanda ko nibura simvuge ngo muri 2025, ahubwo mvuge ngo nibura 2024-2025 byagombye kugera ubutegetsi bwarahindutse, abanyarwanda bifite ubutegetsi bashaka, babayobozi babayobora mu mahoro no mu mutekano, tugasezerera zira ndwara. Uko umuti wa zira ndwara niyo wazana ibitaro za Caraes za hehe ukazi, niyo wazana ibitaro by'abazungu bo muri Amerika specialist burayi mu Bwongereza za Finland na hehe, ntago bazavura abanyarwanda. Umuti w'abanyarwanda umwe n'uguhinduka ry'ubutegetsi mu Rwanda, abaturage bakabona ubuyobozi bubabereye kandi bushobora kubageza ku majyambere arambye. Ikindi nasoherezagaho nuko ngo ku kintu kijyanye na biriya bavugaga byo gufunga amaforex n'ibindi, nyine nacyo ni ikimenyetso cy'uko ubutegetsi ingoma y'agatsiko iri mu marembera. Ndagira ngo uretse ibi biriya ni byinshi twabonye ko nka none nk'ejo nabuze nsoma mbona ko hari inama hari Brazzaville Kagame yagomba kuyijyamo ariko yatinye kuyijyamo yohereza Biruta. Ibinyamakuru byandika ngo Biruta agiye mu nama ngo yarimo Felix Tshisekedi kubera gutinya perezida wa Kongo ko avuga ibyo babakorera hara muri Kongo. Kagame ntashobora kuyijyamo, ahandasigaye ajya honyine afite akise ni muri Katari, ahandi ntashobora kuhajya kuko aho ahurira na Tshisekedi ho na Feri ntashobora kuhakandagira. Nkaba mvuga rero n'ubundi ngaruka kuri ka kantu, banyarwanda mu Rwanda igisubizo cy'abanyarwanda, igisubizo cy'ibibazo abanyarwanda bafite, yaba ikinyiki cy'indwara zo mu mutwe, yaba ikibazo cy'imiyoborere mibi aricyo nakunze gutushaho, kiri mu maboko y'abanyarwanda. Muri ino minsi abakongomani barahagurutse nyuma y'intambara z'urudaca zagiye zibagabwaho. Abakongomani tukunda kuvuga ngo basirikare ba Kongo ni katanyama ngo niki, abakongomani barahagurutse baravuga bati ntabwo bishoboka turarambiwe. Abakongomani bahagurutse bashyizeho ikintu cy'abantu bitwa abazarendo, bararwanye kandi baharanira uburenganzira bwabo. Ndizera ku munsi wa none bari kugera ku musaruro ukomeye. Abanyarwanda rero nabo bakeneye kuvukamo abitwa abazarendo baharanira uburenganzira bw'abenegihugu. Murakoze cyane bwana Baduko.
Urakoze cyane. Reka dusezere rero nanjye nsubire mu byo wavuze, nuko aba baturage twese hamwe nanjye nishyizemo dukeneye ubutegetsi twibonamo, abategetsi twibonamo batuvukamo uru bacu barumuna bacu babyara bacu abaturanyi, abategetsi abayobozi twibonamo tudatinya, batari ibihangange, batari bigirwamana, batari abantu bigize nyine utumana, ahubwo ari abantu giseseka abantu tuzi abantu dusangira abantu tutabona ngo duhinde umushyitsi ndumva cyo kintu dukeneye ibindi byose biza bishamikiyeho mbo ntarambiranye rero nashimira abo twabanye cyane cyane we Shambos Kongarama nabatashoboye kuboneka nabo nkaba mbasabira imbabazi kuko hari abo twashobora gukorana ikiganiro ariko batashoboye kuboneka kubera impamvu zindi za bagoye nkabashimira Steve kubanga bw'ibyuma na Serge ngashimira abateze amatwi bose n'abazamva ikiganiro cyarangiye hanyuma nkaba navuga ngo nakagaruka murakoze cyane mugire ibihe byiza murakoze bye bye
Daddy.